see online, baba. See online. Boss.
Ukhaya umngani wethu. Ukhaya umngani wethu.